Joshua Taylor tena amewaletea wimbo mwingine, na shukuru nikiwa na producer Praise Da
Technic Studios.
Na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie. Bali umenitoa Bwana, umenilinda tangu mwana, ukawalinda na wangu wana, sina budi kushukuru mie, na shukuru mke mwema we ushanipa, watabia njema na sura, na wawa heshima, ulinipa malaika. Na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie, na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie. Mlinzi wa pono na lala, wewe mlinzi wangu, najifunika gubi gubi, na lala fofofo, wanilinda hadi kute, ikikuita waitika, uwepo wako na shuka, uniachi niaibike. Na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie. Mambo yako ni kundu, Mola na kuabudu, kwa vichache ulivyonipa, Habana na shukuru mie. Kanipa bakula lalilo, unilinda mchana silo, unitoa kwa ndani shimo, kiwanja wanipa mulo, ukulenga changu kilio. Kanipa bakula lalilo, unilinda mchana silo, unitoa kwa ndani shimo, kiwanja wanipa mulo, ukulenga changu kilio. Na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie, hallelujah, na shukuru mie.
Ee Bwana, mengi umefanya maishani mwangu, singeweza kuyasema yote, nikakushukuru tu kwa wimbo huu. Asante sana.